Igitabo Uwifuzwa Ibihe Byose, igice cya 85. Bongera guhurira ku nyanja. Iki gice gishingiye muri Yohana igice cya 21 umurongo wa mbere kugeza kwa 22. Yesu yari yateganyije guhurira n'abigishwa be i Galileya, niyo mpamvu iminsi 7 yo kwizihizamo umunsi mukuru wa Pasika ikirangira bahise bajyayo. Iyo baza kuburi Yerusalemu muri ibyo birori, byari gufatwa nko kwanga Pasika cyangwa ubuhakanyi, nicyo cyatumye bahaguma kugeza iyo minsi ishoje, ariko ikirangira basubiye imuhira banezerewe bagiye guhura n'Umukiza nk'uko yari yarabibategetse. 7 muri abo bigishwa nibo bari kumwe. Bari bambaye imyambaro yoroheje yambarwaga n'abarobyi. Mu bijyanye n'ubutunzi bwo ku isi, bari abakene, nyamara bari abakire mu byo kumenya ukuri no kukugenderamo. Ibyo akaba ari byo byatumaga ijuru ribaha umwanya usumbiye abandi wo kuba bigisha. Ntabwo bari barigeze biga amashuri y'abahanuzi, nyamara bari baramaze imyaka 3 bigishwa n'umwigisha uruta abandi bose bigeze kubaho ku isi. Inyigisho ye yari yarabagize abakozi b'ikirenga b'abahanga kandi baboneye, bagombaga kuyobora abantu ku kumenya ukuri. Umugabane munini w'umurimo wa Yesu yari yarawukoreye ku nyanja y'i Galileya. Mu gihe abigishwa bari bateraniye ahantu batashoboraga guhura n'ibibarogoya, babonaga bazengurutswe n'ibintu byabibutsaga Yesu bikanabibutsa imirimo ikomeye yakoze. Igihe bari kuri iyo nyanja, imitima yabo yari yuzuye ubwoba, kandi umuraba w'inkazi ubirukankana ngo barimbure. Yesu yari yagendesheje ibirenge hejuru y'umuraba aje kubakiza. Aho niho ijambo rye ryacecekesheje umuraba. Barambuye amaso, bashoboraga kubona umwaro w'inyanja wari uteraniye abantu barenga 10,000, bagaburiwe bakijuta ibikomotse ku tugati n'udufi dutoya. Hafi aho hari umujyi wa Kaperinawumu, ahantu hakorewe ibitangaza byinshi. Igihe abigishwa bitegerezaga ibyo bintu, intekerezo zabo zasabwe n'amagambo Umukiza yavuze n'ibikorwa yakoze. Cyari igihe cy'umugoroba mwiza, maze Petero wari ugikunda ubwato no kuroba nka kera, asaba ko bajya ku nyanja kujugunya inshundura zabo ngo barobe. Bose bari biteguye kumushyigikira muri uwo mugambi. Bari bakeneye ibyo kurya n'imyambaro bari guhabwa n'uko baronse muri uko kuroba kwa nijoro. Bityo bagiye mu bwato bwabo, nyamara bafata ubusa. Bakesheje ijoro ryose bakora cyane, ariko babura ifi bafata. Muri ayo masaha bari baguye agacuho, baganira ku mwami wabo utari uri kumwe nabo, maze bibuka ibitangaza byose bari barabonye akorera ku nkombe z'inyanja. Bibazaga ku hazaza habo, maze barushaho kubabazwa ku hazaza hari habari imbere. Muri icyo gihe cyose, umurinzi umwe rukumbi yari aho ku nkombe z'inyanja, abagumishijeho ijisho rye, w'ubwe atagaragarira amaso yabo. Bishyize kera, umuseke waratambitse. Ubwato bwari hafi y'inkombe z'inyanja, maze abo bigishwa babona umuntu batazi ahagaze ku musenyi wo ku nkombe, arababaza ati: "Yemwe bana banjye, mufite icyo kurya?" Bamushubije ko ntacyo, yarababwiye ati: "Nimujugunye urushundura iburyo bw'ubwato murafata." Nuko bararujugunya, ntibaba bakibasha kurukurura kuko ifi zari nyinshi. Yohana yamenye uwo muntu, maze abwira Petero ati: "Ni umwami Yesu." Petero yasazwe n'ubwuzu n'ibyishimo ku buryo yahise yijugunya mu mazi, maze mu mwanya muto abageze hafi y'umwigisha we. Abandi bigishwa baje mu bwato bakurura urushundura rurimo amafi. Bomotse imusozi, babona umuriro w'amakara n'ifi zokejeho n'umutsima. Bari batangaye cyane ku buryo batiriwe babazaho umuriro n'ibyo kurya byavuye. Yesu yarababwiye ati: "Nimuzane ku ifi mumaze gufata." Petero yirukankiye ku rushundura yari yataye, maze afasha abagenzi be kurukurura ngo barugeze imusozi. Ibyo birangiye kandi ibintu byose bimaze kwitegurwa, Yesu yasabye abigishwa be kuza kurya. Yamanyuye icyo kiribwa kigabanya abigishwa be, maze bose uko ari 7 baramumenya kandi baramwemera. Icyo gihe, intekerezo zabo zibutse igitangaza cyo kugaburira abantu 5,000 cyari cyarabereye ku nkengero z'umusozi, nyamara uwo mwanya bari batangaye bikomeye, maze bitegereza bacecetse Umukiza wazutse. Bibutse mu buryo bunononsoye igihe bari ku nkombe z'inyanja, maze Yesu akabasaba kumukurikira. Bibutse ukuntu yabategetse kunaga inshundura zabo mu mazi hasi cyane, bagafata amafi menshi yari yuzuye urushundura kandi yenda kuruturitsa. Nyuma yaho akaba aribwo Yesu yabasabye gusiga ubwato barobeshaga, abasezeranira kuzabagira abarobyi b'abantu. Icyatumye yongera gukora iki gitangaza kwari ukubibutsa ibyo bintu no kubishimangira mu ntekerezo zabo. Icyo gikorwa cyari kigamije kuvugurura inshingano yari yarahaye abigishwa be. Cyaberetse ko urupfu rw'umwigisha wabo rutigeze rugabanura inshingano yabo yo gukora umurimo yari yarabahaye. Nubwo batari kumubona ubwo ari kumwe nabo, kandi ntibabone ibyabafashaga bakomoraga ku mwuga wabo wa mbere, Umukiza wazutse yagombaga kugumya kubitaho. Igihe bari kuba bari mu murimo we, yagombaga kubaha ibyo bakeneye. Nanone kandi hari icyo Yesu yari agamije igihe yabasabaga kujugunya urushundura iburyo bw'ubwato. Urwo ni rwo ruhande yari ahagazemo ku nkombe y'inyanja. Ni rwo rwari uruhande rwo kwizera. igihe bari gukora umurimo wabo bomatanye nawe, ubushobozi bwe buvanze n'umurava wabo wa kimuntu, ntacyo bari kunanirwa kugeraho. Hari ikindi cyigisho Kristo yagombaga kubigisha cyarebaga Petero by'umwihariko. Kwihakana umwami kwa Petero kwari guhabanye mu buryo bw'urukozasoni no kwiyerekana nk'indahemuka yari yabanje kugira avuga ko azamunambaho. Yari yasuzuguje Kristo maze atera bagenzi be kutamugirira icyizere. Bibwiraga yuko yiyumvagamo ko yatumye icyizere bamugiriraga kiyoyoka. Yibwiraga yuko atazemererwa gusubira mu mwanya yari afite muri bo mbere, kandi nawe ubwe yiyumvagamo ko yatumye icyizere bamugiriraga kiyoyoka. Mbere yo guhamagarirwa gusubira mu murimo we wo kuba intumwa, yagombaga guhamiriza imbere yabo bose ko yihani. Iyo ibyo bitabaho, nubwo bwose icyaha cye yari yarakihannye, cyashoboraga kwangiza imbaraga yari afite nk'umukozi wa Kristo. Umukiza yamuhaye uburyo bwo gusubirana icyizere cya bagenzi be, bityo mu buryo bushoboka bwose akavanaho igisebo yari yarateje ubutumwa bwiza. Aha hakubiyemo icyigisho kigenewe abayoboke ba Kristo bose. Ntabwo ubutumwa bwiza bujya bugirana ubwumvikane n'ikibi. Ntabwo bushobora kwemera inzitwazo z'icyaha. Ibyaha bikorewe mu rwihisho bigomba kwihanirwa imbere y'Imana mu rwihisho, ariko ibyaha bikorewe mu ruhame bikenera kwihanirwa mu ruhame. Igisebo umwigishwa wa Kristo atejwe n'icyaha cye kijya kuri Kristo, gihesha Satani intsinzi kandi kikagusha abanyamugirya n'ino. Mu gutanga igihamya cy'uko yihannye yishingikirije ku mbaraga za Kristo, uwo mwigishwa agomba gukuraho icyo gisebo. Igihe Kristo yasangiraga n'abigishwa ku nkombe z'inyanja, Umukiza yabwiye Petero yerekeza kuri bagenzi bati, "Simoni mwene Yona, urushaba kunkunda." Mbere yaho Petero yari yaravuze ati, "Nubwo bose ibyawe biri bubagushe, jyeweho ntabwo bizangusha." Matayo igice cya 26 umurongo wa 33. Ubu bwo yiyemereye ko ari iby'ukuri, yaravuze ati, "Ye mwami, uzi ko ngukunda." Ntabwo muri aya magambo harimo guhamya bishimangiye ko urukundo rwe ruruta urw'abavandimwe be. Ntabwo we ubwe yigeze yivuga ibigwi byo kwitanga kwe. Yinginze ufite ubushobozi bwo kumenya impamvu zose zihishe mu mutima w'umuntu zimutera kugira ibyo akora, kugira ngo abe ari we wemeza ukuri kwe, avuga ati, "Uzi ko ngukunda." Yesu yaramubwiye ati, "Ragira abana b'intama banjye." Yesu yongeye kugerageza Petero, amusubirishamo ikibazo yari yamubajije mbere ati, "Simoni mwene Yona, urankunda?" Ubu bwo ntiyigeze abaza Petero ko arusha bagenzi be kumukunda. Igisubizo yashubije bwa kabiri cyasaga nk'icya mbere, kitarimo gukabya kwivuga ibigwi. "Ye mwami, uzi ko ngukunda." Yesu yaramubwiye ati, "Ragira intama zanjye." Yesu yongeye kumubaza icyo kibazo cyo kumugerageza ati, "Simoni mwene Yona, urankunda?" Petero yarababaye, atekereza ko Yesu yashidikanyije ko amukunda. Yari azi ko umwami we afite ishingiro kuba atamwizera, maze asubiza ababaye mu mutima ati, "Mwami, umenya byose, uzi kandi ko ngukunda." Yesu yongeye kumubwira ati, "Ragira intama zanjye." Petero yari yihakanye umwami mu ruhame inshuro eshatu. Yesu nawe yamusabye inshuro eshatu guhamya ko amukunda kandi amwubaha, amuhata icyo kibazo gikomeye bimeze nko kumujomba icumu risongoye mu mutima we wari ufite igikomere. Yesu yerekaniye imbere y'abigishwa bari bateraniye aho kwihana kwimbitse kwa Petero, kandi yerekana kwicisha bugufi kuzuye umwigishwa wahoranye kwiyemera. Muri kamere ye, Petero yari umuntu ubanziriza abandi mu bintu, kandi Satani yari yarabonye urwaho muri iyo mico aramugusha. Mbere yuko Petero agwa, Yesu yari yamubwiye ati, "Satani yabasabye kugira ngo abagosore nk'amasaka, ariko weho ndakwingingiye kugira ngo kwizera kwawe kudacogora. Nawe numara guhinduka ukomeze bagenzi bawe." Luka igice cya 22 umurongo wa 31. Icyo gihe rero cyari cyamaze kugera, kandi guhinduka kwa Petero kwari kwabaye impamo. Ntabwo ibibazo bya nyuma Yesu yamubajije amugerageza yigeza bisubirisha kwishyira imbere no kumva ko yihagije. Bityo kubera kwicisha bugufi no kwihana kwe, Petero yari abereye umurimo wo kuragira umukumbi kurenza uko yari ari mbere. Inshingano ya mbere Kristo yahaye Petero igihe yamusubizaga mu murimo we ni iyo kuragira abana b'intama. Uwo murimo Petero yari awufitemo ubumenyi buke, wari kumusaba kwitonda cyane n'ubugwaneza, kandi ukamusaba kwihangana cyane no kutanamuka. Wamurarikiraga kwita ku bakiri bato mu byo kwizera, kwigisha abaswa, kubabumburira ibyanditswe byera no kubigisha kugira ngo babe ingirakamaro mu murimo wa Kristo. Mbere y'icyo gihe, ntabwo Petero yari abonereye gukora uwo murimo cyangwa ngo asobanukirwe n'akamaro kawo. Nyamara uwo ni wo murimo Yesu yari amuhamagariye gukora. Umubabaro we no kwihana kwe byamubonereje gukora uyu murimo. Mbere yuko Petero agwa, yari umuntu uhora avuga atabanje gutekereza bitewe n'akayihayiho k'umwanya muto. Yahoraga yiteguye gukebura abandi, kuvuga icyo atekereza atabanje kwimenya neza ubwe cyangwa ngo amenye icyo agomba kuvuga, ariko Petero wahindutse yari atandukanye cyane n'uwo wa mbere. Yari agifite amashagaga ye ya mbere, ariko ubuntu bwa Kristo bukagorora ishyaka rye. Ntabwo yari agihubuka ngo yiyemere cyangwa ngo yishyire hejuru, ahubwo yari atuje, yifata kandi ashobora kwigishwa. Ubwo rero yari gushobora kuragira abana b'intama n'intama zo mu mukumbi wa Kristo. Uburyo umukiza yitwaye kuri Petero bwagombaga kumwigisha ubwe no kwigisha bagenzi be. Ubwo buryo bwabigishaga gusanga abaguye mu cyaha bafite kwihangana, impuhwe ndetse n'urukundo rubabarira. Nubwo Petero yari ihakanye umwami we, ntabwo urukundo Yesu yari amufitiye rwigeze na mba rudohoka. Urwo ni rwo rukundo umushumba agomba kugirira intama n'abana bazo ashinzwe kwitaho. Mu kuzirikana intege nke no kugwa mu cyaha kwe, Petero yagombaga kuragirana umukumbi we ubugwaneza nk'ubwo Kristo yamugiriye. Ikibazo Kristo yari yabajije Petero cyari gisobanutse. Yerekanye ingingo imwe rukumbi isabwa kugira ngo umuntu abe umuyoboke we. Yaravuze ati: "Urankunda." Icyo ni cyo kintu cy'ingenzi umuntu agomba kuba yujuje. Nubwo Petero yari kuba yujuje ibindi ariko adafite urukundo rwa Kristo, ntiyari gushobora kuba umwungeri w'indahemuka wo kuragira umukumbi wa Kristo. Ubumenyi, kugira neza, kuba intyoza, kunyurwa no gushimira ibyo wakorewe, ndetse no kugira ishyaka, byose birafasha mu murimo mwiza. Nyamara iyo urukundo rwa Kristo rutari mu mutima w'umukristo, umurimo we uba imfabusa. Yesu yagendanye na Petero wenyine kuko hari hari ikintu yagombaga kumubwira by'umwihariko. Mbere y'uko Yesu apfa, yari yabwiye Petero ati: "Aho njya ntubasha kunkurikira ubu, ariko uzankurikira hanyuma." Kuri iryo jambo, Petero yaramusubije ati: "Databuja, icyambuza kugukurikira ubu ni iki ko nzanagupfira?" Yohana igice cya 13 umurongo wa 36 n'uwa 37. Igihe yavugaga ayo magambo, ntiyari azi neza uburebure n'ubujyakuzimu bw'aho ibirenge bya Kristo byagombaga kwerekeza. Igihe ikigeragezo cyazaga, Petero yaratsinzwe, ariko yagombaga kubona andi mahirwe kugira ngo ahamye ko akunda Kristo. Mu gushaka kumukomeza kugira ngo azatsinde ikigeragezo giheruka, Umukiza yamuhishuriye uko hazaza he hagomba kumera. Yamubwiye ko nyuma y'imibereho yuzuye imbaraga, igihe intege ze zari kuba zigenda zikendera kubera ubusaza, nta kabuza yagombaga gukurikira umwami we. Yesu yaramubwiye ati: "Ndakubwira yuko ukiri umusore wikenyezaga ukajya aho ushaka hose, ariko nusaza uzarambura amaboko unda gukenyeze akujyana aho udashaka." Icyatumye avuga atyo ni ukwerekana urupfu azubahisha Imana. Muri ubwo buryo Yesu yamenyesheje Petero uburyo azapfa, kandi yanamuhanuriye uburyo azarambura amaboko ku musaraba. Yongeye gusaba uwo mwigishwa ati: "Nkurikira." Ntabwo Petero yari aciwe intege n'ibyo amaze guhishurirwa. Yiyumvisemo ubushake bwo kuba yakwicwa urupfu urwo ari rwo rwose kubw'umwami we. Kugeza icyo gihe, Petero yari yaramenye Kristo mu buryo bw'umubiri nk'uko ariko benshi bamuzi muri iki gihe. Nyamara ntabwo ubumenyi bwe bwagombaga kongera kugarukiraho. Ntabwo yongeye kumumenya nk'uko yari amuzi nk'uwifatanyije nawe mu bumuntu. Yari yaramukunze nk'umuntu, nk'umwigisha watumwe n'ijuru, ariko ubwo yamukundaga nk'Imana. Yari yarahoze yiga icyigisho cy'uko Kristo amubereye byose muri byose. Ubu yari yiteguye gufatanya n'umwami we mu murimo wo kwitangira abandi. Igihe ku iherezo rye bamugezaga ku musaraba, yisabiye ubwe ko bamubamba acuramye. Yumvise kubabazwa nk'uko umwigisha we yababajwe ari ikuzo rikomeye. Kuri Petero, amagambo ngo "nkurikira" yari yuzuyemo inyigisho nyinshi. Ntabwo icyo cyigisho cyarebanaga gusa n'urupfu yagombaga gupfa, ahubwo cyanarebanaga na buri ntambwe y'imibereho ye. Kugeza icyo gihe, Petero yari yarokamwe no kuba nyamwigendaho. Yari yaragerageje guteganya imigambi y'umurimo w'Imana mu cyimbo cyo gutegereza ngo agendere mu mugambi w'Imana. Nyamara ntacyo yari gukura mu gutanga imbere umwami we. Yesu yaramutegetse ati: "Nkurikira. Winsiga, nibwo utazasakirana n'ingabo za Satani uri wenyine. Nkundira nkujya imbere, nibwo utazaneshwa n'umwanzi." Igihe